Yes, man, DVD, GDX, yo. Chali mdogo katokea kwenye small city, 17 ya kaingia ndani ya A-City. Alikuwa footballer winga wa hatari, alitisha pale shule kwa madaftari. Aliongoza darasani kila somo A, kwa usafi na nizamu aliongoza day. Eximu akikimbiza anagewa pay, maza love nyingi dingi hana say. Chali mdogo kajikuta ndani ya thug life, bada shule kukimbia na ile good life. Akajikuta na ingia ndani ya drug life. Chali mdogo akaanza ishi ndani ya beef life. Akawa zulumati, guli la madragi. Akienda benki pesa na beba kwa bagi. Zamani shule walimuita good boy, sasa chali mdogo ni nyamera bad boy.
Street life, thug life, good life, drug life, beef life. Chali mdogo alipitia kwenye kutafuta alishapania. Street life, thug life, good life, drug life, beef life. Chali mdogo alipitia kwenye kutafuta alishapania.
Chali mdogo alitazama ipi good way, ili aweze ishi na kushika nyingi pay. Akapata pesa kanza tunza wazazi wake, homa katoka akahamia kwenye mjengo wake. Chali mdogo alimiliki nyingi good ride, akamiliki na mashine yenye good guide. Akawa bosi anaheshimika na ndugu zake, alikosea kuzulumu tu masela zake. Akaja kuwa anaishi kwa kujificha, kwa kugundua machizi wanamtafuta. Akaanza kusali na kugawa mali, siku na mchana machizi wanamtafakari. Chali mdogo akaanza waza zile mazo, huku devu anamwambia we ni dogo daka. Akajikuta anaingia kwenye maru kaka, siku na mchana ni kulewa chaka.
Street life, thug life, good life, drug life, beef life. Chali mdogo alipitia kwenye kutafuta alishapania. Street life, thug life, good life, drug life, beef life. Chali mdogo alipitia kwenye kutafuta alishapania.
Safari ya maisha ni mwendo wa kiberenge, kila siku anaitishwa sioishwa na mawenge. Ndugu aliowatenga wazo lake kila siku, wale aliowapenda wamemtenga ndani ya msitu. Mawazo yanamtesa wezi tena shinda ba, alipotumia pesa na mademu alipokaa. Chali mdogo gizani wamezima taa, baada ya kuwa mbogo na gumzo pale kitaa. Stress ya wezi mudu, gharama wezi mudu, maisha limuendesha leo anaishi kama mdudu. Walianza perevana, maisha sio na maana, bora angebaki home na kumtunza mama. Maisha kama drama, ndoto zimekufa za kwenda kuishi Alabama. Kisasi na risasi siku wa mwisho imefika, hakuna nafasi chali mdogo ya kutoka. Alipewa za kitu, hakuchukua dakika.
Chali mdogo alipitia kwenye kutafuta alishapania. Street life, thug life, good life, drug life, beef life. Chali mdogo alipitia kwenye kutafuta alishapania.
Yeah, Chittagong master. Mafanikio utafuta kwa njia nyingi, ambapo vile tulivyo ni msingi ya namna tunavyoishi. Yeah, pasipo na uzulumaji, ujambazi, madawa kulevya, tutajenga jamii imara. Ya, kizazi jeuri, Monday FD, TDX, WLMC, Eric and Dalton, salute!